kalira kange suna bubi motoba ulwe mirembe kankume ukweke mpuku wanse yo mumaita obankuli nyisensozi ebuziba wenyanja ntyayo ntyo kubira abangi nkole ntya mumpe ku magazi omusajja gwana kukweka wala
Simbiza moyo to nendo.